Johana 11. Ng'at moro ma nyinge Lazaro, mane odak Bethania, ne tuo. Bethania e dala mane Maria odakie kod Maritha nyamin mare. Maria ema ne owiro Ruoth Yesu gi mo mang'we ng'ar, kendo oyweyo tiendene gi yie wiye. Ne en nyamin Lazaro mane tuo. Nyimine Lazaro go nooro ni Yesu wach niya,
"Ruoth, osiepni mihero tuo."
To kane Yesu owinjo wachno, nowacho ni,
"Tuono ok en mar tho, to osebiro mana ni mondo Nyasaye oyud duong', kendo mondo Wuod Nyasaye bende oyud duong'."
Yesu nohero Maritha gi nyamin mare kod Lazaro, to kata kamano ne otieko ndalo ariyo kuma ne entie bang' winjo ni Lazaro tuo. Eka nowacho ni jopuonjrene ni,
"Wadoguru Judea."
To jopuonjrene nowachone niya,
"Japuonj, donge Jo-Yahudi yane dwaro goyi gi kite? Ang'o momiyo pod idwaro dok kuno?"
Yesu nodwokogi ni,
"Donge odiechieng' achiel nigi seche 12? Ka ng'ato wuotho godiechieng', to ok onyal chwanyore, nikech oneno ler mar pinyni. To ka owuotho gotieno, to ochwanyore, nikech ler ongene."
Bang' mano, Yesu nomedo wacho niya,
"Lazaro osiepwa nindo tero, to adhi mondo achiewe."
Jopuonjrene nowachone ni,
"Ruoth, ka nindo setere, to karo biro kwo."
Negiwacho kamano nikech negigalo ni Yesu loso kuom nindo mar yueyo. To chutho noloso mana kuom tho mar Lazaro. Mano omiyo koro nowacho ni giratiro ni,
"Lazaro osetho, to amor ni yande ok an kuno, nikech mano biro konyou mi uyie. Omiyo wadhiuru ire."
Eka Thoma, mane onyuol Rude, nowacho ni jopuonjre wetene niya,
"Wan bende wadhiuru mondo watho kode."
Kane Yesu ochopo, noyudo ni Lazaro osetieko ndalo ang'wen e bur. Bethania ne chiegni gi Jerusalem madirom kilomita 3. Omiyo Jo-Yahudi mang'eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho owadgi. Kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo oromne. To Maria nodong' e ot. Maritha nowacho ni Yesu niya,
"Ruoth, kadabed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho. To kata mana sani, ang'eyo ni Nyasaye biro timo ni gimoro amora mikwaye."
Yesu nodwoke ni,
"Owadu biro chier."
To Maritha nowachone ni,
"Ang'eyo ni nochier chieng' giko piny."
Yesu nowachone niya,
"An e chier kendo an e ngima. Ng'ato ang'ata moyie kuoma nodok mangima, kata obedo ni osetho, kendo ng'at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng'. Bende iyie wach ni koso?"
Maritha nodwoke ni,
"Ee, Ruoth, ayie ni in e Mesia, Wuod Nyasaye, mane onego bi e piny."
Kane Maritha osewacho wechego, nodhi oluongo Maria nyamin mare ling'ling', mowachone niya,
"Japuonj ni ka, kendo oluongi."
Kane Maria owinjo kamano, noa malo piyo, mi odhi ir Yesu. Noyudo ka Yesu pok odonjo e dala, to ne pod ochung' mana kama ne Maritha oromone. Jo-Yahudi mane ni kod Maria e ot kaduogo chunye, nonene kochung' piyo piyo mowuok oko. Omiyo ne giluwe ka giparo ni odhi ywak e liel. Kane Maria ochopo kama Yesu nitie, monene, nogoyo chonge piny e nyime, mowachone niya,
"Ruoth, kadabed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho."
Yesu noneno Maria gi Jo-Yahudi mane ni kode kaywak. Mirima nomake, kendo noneno malit. Eka nopenjo ni,
"Uike kanye?"
Ne gidwoke ni,
"Jaduong, bi ine."
To pi wang' Yesu nochwer. Omiyo Jo-Yahudi go nowacho ni,
"Neuru kaka yande ohero Lazaro."
To moko kuomgi nowacho niya,
"Jali noyawo wang' muofu. Donge ne onyalo geng'o tho monego Lazaro ni?"
Mirima nochako mako Yesu kendo, mi odhi but liel, mane en bur mokuny ariwa e lak got, moket kidi e dhoge. Yesu nowacho nigi niya,
"Goluru kidi oko e dho liel."
To Maritha, ma nyamin jal motho, nowachone ni,
"Ruoth, koro osetieko ndalo ang'wen e bur. Omiyo nyaka bed ni koro dum."
To Yesu nodwoke ni,
Donge nende awacho ni ka in gi yie, to ibiro neno duong' mar Nyasaye.
Kuom mano ne ging'ielo kidi oko. Yesu nong'iyo malo mowacho niya,
"Wuora, agoyo ni erokamano nikech isewinja. Anang'eyo ni iwinja ndalo duto, to asewacho wechegi mondo oganda mochung' ka ong'e ni in ema niora."
Kane osewacho kamano, nokok matek niya,
"Lazaro, wuog oko."
Eka jal mothono nowuok, ka tiendene gi lwetene obogi nanga mar yik, kendo ka wang'e bende obogi kitamba. Yesu nowacho nigi niya,
"Gonyeuru mondo odhi."
Jo-Yahudi mang'eny mane obiro duogo chuny Maria noneno gima Yesu otimo, mi giyie kuome. To moko kuomgi nodok ir Jo-Farisai, mohulo nigi gima Yesu osetimo. Omiyo Jo-Farisai kod jodolo madongo noluongo buchgi maduong', mi openjore ni,
"Ng'atni timo timbe madongo mang'eny. Wan to watimo ang'o? Ka waweye odhi nyime kamano, to ji duto biro yie kuome, kendo jo-Rumi dibi mi keth hekaluwa kendo tiek jowa duto."
To ng'at achiel kuomgi ma nyinge Kayafa, mane jadolo maduong' e higano, nowachonegi ni,
"Un ok ung'eyo gima onego utim. Donge ber ka ng'at achiel otho moloyo ka oganda wa duto orumo?"
Ne ok owacho kamano gi rieko ne owuon. To kaka ne en jadolo maduong' e higano, ne okoro wach ni Yesu biro tho ni oganda Jo-Yahudi. To ne ok okoro ni Yesu biro tho mana ni Jo-Yahudi kende, to ni obiro tho mondo ochok nyithind Nyasaye obede kanyakla achiel. Chakre chieng'no ne gichako chano kaka digineg Yesu. Kuom mano, Yesu koro ne ok wuoth ratiro kama Jo-Yahudi nitie, to noa kuno modhi e dala moro miluongo ni Efraim, mane nie gweng' moro momanyore gi thim, mi obet kuno gi jopuonjrene. Sap Jo-Yahudi mar Pasaka koro ne chiegni. Omiyo ji mang'eny moa e gwenge mopogore opogore ne dhi Jerusalem mondo opuodhore, obed moikore ni sauno. Ne gimanyo Yesu, kendo kane ginie hekalu, ne gipenjore ni,
"Uparo nadi? Bende dobi e sauni adier?"
Ne giwacho kamano nikech noyudo jodolo madongo gi Jo-Farisai osegolo chik ni ka ng'ato ong'eyo kama Yesu nitie, to nyaka hul mondo gimake.